I told you, man.
Featuring
C2 for real, King
Pick Pandemics. Ukona macho mzuri kama Angela. Waka kuona wa Mandela majela. Pantuza wa ishiwa, ichi temwiko. Echo twai kwa tila chila chitemwiko. Ichi temwiko. Echo twai sungila chila chitemwiko. All over land, baby. Bazo peta banzele, bazo peta bananye.
Songe songe mbele na we.
Bazo peta banzele.